no. Mamela Dali, mamela Sandwa, inhliziyo ifuna wena. Inhliziyo ifuna.